fantastic.
Sweeter Solo sounds from you.
Downloaded from ilovezmusic.com.
It's played by Combo Records, baby.
When you can see Empire.
ZDM.
Como moyo ndigo mwetulira. Umoyo ndigo zangalalako. Umoyo ndigo kondwerako. Umoyo ndigo gwiritsira nchito. Umoyo ndigo zangalala. Umoyo ndigo mwetulira. Umoyo ndigo kondwerako. Umoyo ndigo gwiritsira nchito.
Ndigo mwetulira. Ndigo zangalala. Ndigo kondwerako.
Ntawososo samakalira kulira ntawuzino kacha kuma ya mikira danda ulandi mavuto kuzisia peza mpamvu kena kumwetulira bodu moyo ndika mozi sango kalira misozi nanga bwanje mashoti kapena sobozi nanga bwanje mashoti kapena sobozi theni kena kukuloji Boti moyo ndika mozi Boti moyo ndiku mwetulira Umoyo ndiku zangalalako Umoyo ndiku kondwerako Umoyo ndiku gwiritsira nchito Umoyo ndiku zangalala Umoyo ndiku mwetulira Umoyo ndiku kondwerako Umoyo ndiku gwiritsira nchito
Ndiku mwetulira Ndiku zangalala
Ndikali moyo ndileke ndichirize Ndala matanga ndileke ndizimwele Bele gede ndisiye ndijikale Dine chakolo apoti manena kale Zakoma zakoma kunyumba sindipita Sleepover ndigwana kuririta Kuseni seni ndikajie pochi pizza Wandisungarita Moyo ndiwanga ndugwiri sire nchito Kwa tuku mwamba ndifalendo paziko Wosa mapanga zo chita za muzako Ngasaku mwachilipo ndipase wa chiko
Umoyo ndiku mwetulira Umoyo ndiku zangalalako Umoyo ndiku kondwerako Umoyo ndiku gwiri tira nchito Umoyo ndiku zangalala Umoyo ndiku mwetulira Umoyo ndiku kondwerako Umoyo ndiku gwiri tira nchito
Ndiku mwetulira Ndiku zangalala Ndiku kondwerako
Sweeter sounds from Chews.
The most winning. Stumble Hansura.
It's Five Bad Humble Records, baby.
Downloaded from ilovezmusic.com.